music from us that
keep it up.
TNJ.
We got Rizzy on the track. She moved
on the bottom.
Dopest, freshest name in the game, ladies and gentlemen.
We can get it.
Me, akuna matata na limponena. Kuba chika tana wa mupora. Wimpalu shanti mona kachola. Makare wangu teti tulie kwa mashora.
Nidibi, badola. Nimantendi na fola. Bakelo in the pew pew alola. Shabu pashi ebola. Shab, 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 shab. Kwingili kamufyalo kare wangu. Wangu, 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 wangu. Tula chile jefe molando bandu.
We live once baby till you go down,
hey.
Do that thing, shake that thing. Show that you can do dance,
hey.
Take it down low baby,
Panda.
You got
crazy babe, hey. When you see I'm ready. And everything you want I'll give you. Life it we call a mukumani.
Kulo Gucci den, den den. Ice cream na mabeji metra.
Idibi, madola. Hey. Imantendi na bola. Bagelo in the pew pew alola. Hey. Kuseke shomu pashe ebola. Shab, 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 shab. Kwingili kamufyalo kare wangu. Wangu, 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 wangu. Tula chileje kwe molando bandu.
Amensi, yandi, igu. Yake mokulo lesha sana pari abadi singo. Apoka poke funchewe ni bingo. Nali selila, ready to mingo. Katushelwa ni kale wangu. Sharp, sharp, na sharp kukwaku. Bana badaba bange chila. Mpasta kole mona takira. Ando pala mine ni tuchibondole. Mwenkunda shonse na ba mwankole. Nani kane we ushala soy mwene. Dei kata pose kwa tifeni ni mwene.
Akuna matata ngani mponena. Kuba chikata na ba mpola. Wimpalu shanti mona kachola. Makale wangu teti tulie kwa mashora.
Idibi, madola. Hey. Imantendi na pola. Bakelo in the pew pew alola. Kuseke shobo pashe ebola. Sharp, 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 sharp.
Dopest, freshest name in the game, ladies and gentlemen.
Wangu, 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 wangu. Tula chile jefe molando,
you know.
Bandu.
Safi tuika chane mami ni chapazi. Fogo tuari wako sharp ni topazi. Gole fafio kulia mumami uwa pompasi. Ndolesha mumeso, iwe fokasi. Plus I love the way you move that English. Enipona shabai, that inga lenga lenga. I came to blow some money mochikulu hapa. Ukutala lafe kweko kutuwa lava. Valentila tinapu hapa. Soleke ni mbalangesho na kwata. Nemi tengo tatu ipusha. Maka maka fema kelonga na besusha.
Akuna matata ngani mponena. Kuba chikata na ba mupola. Wimpalu shanti mona kachola. Makale wangu teti tulie kwa mashora.
Idibi, madola. Hey. Imantendi na bola. Makelo in the pew pew alola. Hey. Kuseke shobo pashe ebola. Sharp, 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 sharp. Kwingili kamufyalo kare wangu. Wangu, wangu, wangu.
Makare wangu yonsa ya punda yesa ini mpore na ndelo mbaite nyaba malaya ni ndwala sosi kitu malariloa. Kale, kale ni wangu tacherwa. Wavana wavabalangu valerwa. Me and my guys we do do do. Manzendi patumba pari utundu. Kwa wa umenkeche, palama uipeshe. We lock down ingole fire we push. Tuingishe moyo yonsa matobo we sushe. We pump and domba kofi ukayoko na ukoni fotuwa bako.
Idibi, madola. Hey. Imantendi na bola. Bagelo in the pew pew alola. Hey. Kuseke shobo pashe ebola. Sharp, 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 sharp. Kwingili kamufyalo kare wangu. Wangu, 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 wangu. Tula chile jefe molando bandu.
Yamba pe ya dizanji. Fresh niggas rolling. Unruly party. Ice cold.
Ila ila with Dola.
TMT money
team.
Cooly nigga.
Pat smiling.
Awa pa mensh.
Ila Prince 5.
Unruly SI. RG so so.
Biggie money baba.
Young Liz pan this one. Ya bring good music pan the thing. Ya shot at the thing, Young Liz.
It's Chivo Sound Production.
Young Liz pan this. Dem like them thing in case ya done.
Exclusive from CK Music Promos.
cause that